Kubbaniga DPCS ee qaabilsan nidaamka DPCS ee Djibouti Port Community Systems ayaa lan ka tirsan maamulka marsooyinka Djibouti iyo aagaga ka madax banaan cashuuraadka. DPCS waxay xilli ka sii xoogga saartaa sidii looga midho dhalin lahaa tiknoolojiyadda casriga, iyadoo hadafkeedu yahay in la fudaydiyo, la xasiliyo xidhiirka, iyo in kor loo qaado tayada iyo maaraynta wanaagsan ee qaabilsan adeegyada kala duwan ee marsooyinka Djibouti ay u fidiyaan macaamiisha soo marsata badeecadaha. Gudoomiyaha maamulka marsooyinka Djibouti iyo aagaga ka madax banaan cashuuraadka Abuubakar Cumar Xadi ayaa nooga waramay ahmiyadda gaarka ee nidaamka DPCS iyo kaalinta uu kaga aadan yahay horumarinta imkaaniyaadka marsooyinka Jamhuuriyadda Djibouti.
Waxa weyn halku soo galaya waxa weeye tartanka boorarka waxaa lagu cabiraa sida maaha degdega ah oo qura oo loogu dejiyo markabka amba lagu raro markabka, waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdega ah oo geedka irida boorka ay alaabta xooluhu uga baxaan. Markaa jaranjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka, amba ha noqoto xoolo ku socda iyo badeecad ku socota Djibouti, amba ha noqoto xoolo ku socota wadamada jaarka. Markaa sistemkani wuxuu fududeeyay hawshaas, oo ninkii xoola lahaa oo amba Djibouti fadhiya xafiiskiisa amba wadamada jaarka ayaa la soconaya processki online bay ku socdaan. Marka markii hore waxay qaadanaysay ilaa 8-4 saacadood, marka ugu fiican tahay imika waa saacad. Waxaan waranaya haddii kala diwaar maxaa haystaa laabteedii, maxaa iga maqan, warqadii baa iga doonaysaan, wixii oo dhan way dhammaatay. Marka waa nidaam aada u daahfuran weeye. Marka waxaa isticmaalay imika adduunka 200 contempor iyo airports nidaamkana soo iibsinay ama kumika online dhignay oo ay maraan 500 milyan oo container iyo 10 bilyan oo tan oo xoola.
Nidaamka DPCS oo adeegsanaya aaladda internetka iyo ka faa'iidaysiga tiknoolojiyadda casriga ayaa dejiyey madal farsamo oo si wanaagsan ay ugu wada xidhiidhaan maanta dhammaan qaybaha kala duwan ee adeegyada marsooyinka Djibouti, aagaga ka madax banaan cashuuraadka, macaamiisha, iyo guud ahaan shirkadaha qaabilsan maraakiibta iyo gaadiidka caalamiga ee badaha. Agaasimaha guud ee kubbaniga maamula platformiga DPCS amba nidaamka DPCS ee xiriirka aaladda internet ay ku wada shaqeeyaan dhammaan adeegyada marsooyinka iyo qaybaha wax soo marsada, Warsame Maxamed Buux ayaa noo faahfaahiyey qaabka uu hawlgalo nidaamka DPCS.
Nidaamkani digitaalka loo yaqaan Djibouti Port Community System waa nidaam adduunka laga garanayo, horumar gaarsiiyey boorar badan adduunku ka jira. Nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyey ay Djibouti Port Free Zone Authority ay hawlgelisay. Marka nidaamkani iminka 3 sanoodood baan kasoo shaqeynaynay, waxaan ku guuleysanay intaan isku keenno meel qurata boorkii, agence maritimekii, transiteradii, société de zone franchetii qoladii loo yaqaanay, iyo dhowaan waxaan kusoo darnay qaybtii u horeysay ee customska cashuurtii. Markaasi qaybtaasi waa qaybtii ay agence maritimeka ku isticmaaliyeen imika ajos maritimki meel qoraatu ka wada diraa documentka looga wada baahan yahay, haday tahay manifestigii, haday tahay amendmentkii oo manifestkii la bedelayey, haday tahay delivery orderki ama bond deliverationka loo yaqaano, iyo wixii document uga baxnaa boorko kale. Markaasi systemkan ka hor 4-5 agents oo different ayuu documentyaashada loo kala diray. Maanta alxamdulilah waxaan loo diraa DPCS baad ay kasii wada qaataan.
Sidoo kale waxaa si wanaagsan uga faa'iidaystay nidaamka DPCS qaybaha qaabilsan aagaga ka madax banaan cashuuraadka, isagoo nidaamkaasi u fududeeyey xiriirka iyo adeegyada ay u fidiyaan macaamiisha. Xarunta Free Zone-ka East Africa Holdings ayaa si wanaagsan u soo dhaweysay adeegsiga nidaamka DPCS, iyadoo ku tilmaantay nidaam horseed u noqday fudaydinta shaqooyinka iyo xidhiirka joogtada ay la wadaagaan macaamiisha. agaasimaha guud ee free zoneka east africa holdings ali xamadu cali ayaa si cad u tibaaxay waxtarka iyo faa'iidada nidaamka DPCS uu ku soo kordhiyo shaqooyinkooda.
Djibouti Port Community System aniga east africa holding ahaaneed free zonekan east africa holding wixii soo gala iyo wixii baxaba ayaa ii kala nidaamisa ontermedo haddii la yidhaahdo container ahaaneed, haddii la yidhaahdo bulk la yidhaahdo, yacni dee wax container ku jirin, haddii la yidhaahdona gawaari ahaaneed, haddii la yidhaahdona machine amba engin lourd ahay. Intaasi bay ii kala nidaamisaa. Markaas waxaan kala gartaa haddaan statistiga bishii haddii aan isku wala keeno waxay ii sheegaysaa anigoo waraaqado rugrigin sistemka ayaanu ka dhexgalayaa. Markaas waxaanu ka helayaa bil kaste intii friizon ka soo gashay iyo intii ka baxday.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.